I say made a story. Why I'm Zinekoli? Who plays a story? Why I'm Zinekoli? Who plays a story? Aliona Aguna, Yaguba Tanzania. Be I good in seas, Navi Tanzania. Aliona, any of his Akigeni. Sooner or later, I will be hiding to the Ameli. Aliama, now and now. Now and now.
Kama chambu hakuwaza hata kama mbele ningeweza mkuta jambu hakujali kushika chochote iwe kisu wa matambu hasa kikumbuka bongo meta madogo na mzee hapo tena ana utu jina ise anachotaka mpo sikimbiza ise alisaka heshima yani bora afe na hivi bongo wezi rude kiwate hapo kichwani ujue ni vita ise kumshauri ni mbuzi na gita ise akikocha hai malume hamba gache yani kama cheese alikuwa kama cheese kama cheese kama cheese na kwa bahati mbaya alikata kama kaza kuzikuwa na machis na machis na machis ah yani kama cheese alikuwa kama cheese kama cheese kama cheese pitae kama mchoka na mwisho wake ukawa ni machis rest in peace
aliama na wana now, wahamana bangani back, eh, bangani back, oh baya, baya, baya hamba baya kuli, oh. Bye, Coley.